Blog Talk Radio.
Do coração, na urende na calugundo, isso dá do coro teje do coração. Ghana, ingabo zawe turagushyigikiye ikinye, mukomere turi kumwe, mukomere turi kumwe, Banyarwanda, Banyarwanda kazi, imugira ubwoba nawo turahari, Banyarwanda, Banyarwanda kazi, imugira ubwoba nawo turahari.
Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC, dufize saa moya z'igitondo n'iminota 36, isaha z'i Washington DC tukajya na saa saba z'amanywa n'iminota 36, isaha z'i Buruseli na saa munani z'amanywa n'iminota 36, isaha z'iwacu i Kigali. Turi kwa gatanu tariki ya gatanu Werurwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, ukaba ari umwanya w'ikiganiro. Gutsindwa kw'inzirabwoba expert bikomeje kutavugwaho rumwe, igice cya gatanu, aho turi bubone ukuntu guhuzagurika n'ibikorwa by'ubugome byangije isura y'ubutegetsi bwa Habyarimana, nako mu by'ukuri ni ugukomeza ko kuko twabitangiye mu gice cya kane twabagejeho muri kano kanya mu kanya gashize. Twibutse ko mu biganiro bishize twabonye ko mu 1990 tutatewe dutunguwe, tubyibutse rwose ko ni ibintu bikomeye cyane. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nongeye kubasuhuza kandi mukaba muri kumwe na Bwana Sixbert Musangamfura. Ngiye kureba niba yageze muri studio, noneho nkamuha mikro akongera akabasuhuza, kuko yabashuhuje mu kanya akongera akabasuhuza, bityo tugakomeza kino kiganiro gikomeye ku mateka y'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda. Sixbert, ndakubonye wahageze, mikuru irafunguye, rero wakongera ugasuhuza inshuti zacu zatwumvaga mu mwanya ushize, ukazimenyesha nyine nako nabimenyesheje yuko tugiye gukomeza ikiganiro, tugiye gukomeza igice cya gatanu cya kino kiganiro.
Nagira ngo mpere kuri wowe, nongere ngo usuhuze Joseph Ngarambe, nanasuhuze abatire amatwi. Komera. Nagira ngo nanabonereho gusuhuza abateze amatwi ibi biganiro byacu, n'abandi baba ari Abanyarwanda bari mu gihugu, n'Abanyarwanda bari hanze y'igihugu, ndetse n'abandi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, cyangwa n'abandi bazakurikirana kino kiganiro. Urakoze.
Ndagushimiye cyane Sixbert, reka dukomeze kino kiganiro, igice cya gatanu ikiganiro twatangiye dukomeje kwita gutsindwa kw'inzirabwoba expert bikomeje kutavugwaho rumwe. Dukomeje rero tureba ukuntu guhuzagurika n'ibikorwa by'ubugome byangije isura y'ubutegetsi bwa Habyarimana. Nk'uko nibutse ko mukanya mu gice cya kane cya kino kiganiro twibukije ko igitero cyakurikiwe no guhuzagurika n'ibikorwa by'ubugome byashegeshe isura y'ubutegetsi bw'u Rwanda. Nk'uko rero nabivuze rwose, tugiye gukomeza igice cya gatanu dusoza kuri uko guhuzagurika kw'igisirikare cyari kimugaye cyari kirwaye immobilisme, nk'uko imfubyi Habyarimana majoro bemuneretse nayo yabyiyandikiye, cyari kiri muri immobilisme, cyari kimugaye icyo gisirikare, cyari kiri muri immobilisme, cyari kimugaye. Turakomeza rero tureba iby'ubwo bumuga, tunavuga birambuye noneho ku bugome icyo gisirikare kimugaye cyakoreye bamwe mu Banyarwanda, by'umwihariko Abatutsi, abo mu bwoko bw'Abatutsi n'abo mu bwoko bw'Abahutu mu Majyepfo. Ibikorwa by'ubugome mu by'ukuri byaje guhumanya ubumwe bw'Abanyarwanda, bikangiza n'isura y'u Rwanda mu mahanga. Sixbert, rero tukomeze tureba noneho, nk'uko twabivuze, ibya wa musirikare w'Umufaransa wari uyoboye Operation Norwa. Ni ukuvuga twibutse yuko Habyarimana acyumva ko twatewe adatunguwe mu by'ukuri akavuga ko dutunguwe kuko iryo jambo ryuvuga ko dutewe dutunguwe icyo kinyoma cyo kuvuga ko dutewe dutunguwe niwe wa mbere wakivuze abandi bakomeza kubivuga noneho dukomeza twibaza tutese koko twatewe dutunguwe abantu rero aho batangiye gushirira ubwoba bw'ingoma y'igitugu baza kugenda bavuga bati ntabwo twatunguwe mureke kubeshya bizanye cyane cyane n'ibyo amashyaka menshi nk'uko tuzabibona akimara rero kumenya ko twatewe na Serubuga arabivuga arabivuga muri kiriya gitabo cya Neretse akimara kumenya ko dutewe uw'itariki nyine yamenyekanye yarihereye mbyibutse yari twarabivuze hambere ngo yarihereye na Museveni bari bari kumwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri hoteli bonyine nta n'umusemuzi baraganira umwanya munini cyane ibyo baganiye nta wubizi ni wabizi hagati yabo kujya kuganira n'uduteye bamaze kuganira rero arahava rwose ako kanya nduva hari ku itariki ya gatatu hari zo kwa cumi nyine hashize iminsi ibiri dutewe noneho ajya mu Bubiligi ahuruza Ababiligi nyine kuko twari dufitanye imikoranire yo mu rwego rwa gisirikare bari baduhaga abantu bafasha igisirikare cy'u Rwanda cy'uko nibyo kuva kera ni nabo banagishinze havuye amaze kubahuruza ajya no mu Faransa bwa Mitera atanahasanze ko Mitera yari yagiye muri Aziya ariko rero nyine ubutumwa bumugeraho aradutabara koko niko iyo operation urwa yatangiye bayishinga umuntu wari usanzwe mu by'ukuri mu Rwanda ari mu bintu byo kudufasha nabyo mu rwego rwa gisirikare ibintu u Rwanda rwatangiranye n'ingoma ya Giscard d'Estaing muri za 1974 amasezerano y'ubufatanye bwa gisirikare uwo muntu rero Colonel René Garnier yari ahasanzwe hari kuva mu mwaka w'1988 ibitero bya intambara yateye hamaze imyaka ibiri z'u Rwanda z'igisirikare cy'u Rwanda z'abanyarwanda uko bateye akaba rero yaragize n'impungenge avuga ati ibi bintu si bizima hashobora kubishyano icyo gihe muri uko gutabara nyine u Rwanda bahurujwe na Habyarimana bahise uwo Colonel René Garnier ku mirimo yindi yari asanzwe afite nyine y'ubutwererane bwa gisirikare bamwongereyeho kuba komanda kuba umuyobozi w'icyo kiswe Operation Norwa iyo Operation Norwa yaje mu Rwanda nyine itangira gukora kuko abasirikare b'Abafaransa ntibaba bari kure indege zirahaguruka zishobora guhaguruka vuba vuba rwose mu masaha zikaba zahageze bafite za base muri za Repubulika ya Centrafrica za Congo za Chad n'ahandi bahita nyine iyo habaye nk'ikintu bakabyemera bahita bahagurutsa indege zikaza vuba vuba zigatwara abasirikare zikaza bose bashobora no kuza bakagwa mu mitaka bibaye ngombwa bakaza nyine bagatabara niko byanagenze kuko kuri ya tariki ya kane irya juru nyine Habyarimana yaraye nyine ayoboye ibitero bya nyirarureshwa nyine byo kubeshya ko ngo Kigali yatewe ndetse ni hari n'ibyabanjije by'irwamagana by'itariki ya gatatu nk'uko 6B wabyibukije ibyo byose byari byabaye nyine yizeye n'ubutabazi bwa Bubiligi baraje nabo Abafaransa baraza batangira rwose iyo Operation Norwa yari iyoboye nyine n'uwo Colonel René Garnier itangira ku itariki ya kane baraje nyine bazanye nduva barazanye amakompanyi abiri yose ariko n'ibikoresho bikomeye bafite ibikoresho bihambaye cyane baraje nyine baratabaye ariko ngo icyo bari bagamije cya mbere kwari ukurinda ikibuga cy'indege no kurinda ambasade n'ibikorwa by'Abafaransa abaturage b'Abafaransa bari mu Rwanda ndetse bakaba babana ababishatse banabaha uburyo bwo kuva muri icyo gihugu nyine cyatewe ibyanabaye mu by'ukuri bamwe baragiye nk'amagana hafi 300 baragiye bahise bavaho nyuma yaho haje igitero cyo mu Ruhengeri cyo ku itariki ya 23 z'ukwa mbere 1991 bajya gushaka nabo mu giturage nabo muri za Ruhengeri nabo baragenda babikoze nyine bahabayeho ku guhungisha nyine abaturage b'Abafaransa n'abandi banyamahanga nk'Ababiligi n'abandi mu nshuro ebyiri uwo mukoloneli rero René Garinier wari usanzwe mu Rwanda mbyibutse hari ukuntu nawe yabonaga icyo gisirikare cy'u Rwanda reka nzi mbivuge nzi nako mbabwire iby'ubuhamya bwe ubuhamya bwe ngiye gukoresha yabutanze ahangaha ni yabutanze mu rwego rwa komisiyo yo gushaka amakuru komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'u Faransa y'abadepute hari harabaye igitutu cyinshi cyo kuvuga ngo u Faransa bwafashije leta y'u Rwanda gukora genocide leta ya Habyarimana nyine ubutegetsi bwa Habyarimana ngo bwafashije gukora genocide bityo rero abafaransa baza kumva ari ngombwa ko habaho komisiyo y'inteko ishinga amategeko komisiyo y'abadepute ishinzwe kureba nyine koko niba Ufaransa bwaba bwaragize uruhare muri ayo mahano yabaye mu Rwanda ni muri urwo rwego rero batumije abantu benshi cyane bari bazi neza ibyabaye mu Rwanda barimo uwo nguwo Colonel René Garnier ariko n'abasirikare bandi bari muri leta majoro ya Mitterubwe bari bategekaga igisirikare cyose abanyapolitiki banyuranye abategekaga ingabo abategekaga ububanyi n'amahanga n'abandi n'abanyarwanda barimo ba Faustin Twagiramungu Sixbert sinzi wowe icyo gihe ubanza sinzi niba nawe bataragushatse gihe baranshatse icyo gihe nari mu Rwanda nanjye bari bashatse ko nza gutanga ubuhamya ariko se nari impaye nari mu Rwanda icyo gihe aha rero ubwo iyo komisiyo nyine abumvise nyine ubuhamya bw'abazi neza iby'u Rwanda iyo komisiyo nyine yabumvise hagati y'itariki ya gatandatu z'ukwa gatanu 1998 n'itariki ya gatatu z'ukwa gatandatu 1998 ahangaho rero uyu mukoloneli wari ufite ibintu byinshi cyane ari attaché de yari umukoloneli wundi wa gendarmerie yari attaché de défense et chef de la mission d'assistance militaire au Rwanda urumva rero ko ni wari ushinzwe nyine rwose ibyerekeye ubutwererane bwa gisirikare n'u Rwanda guhera mu kwa munani inani n'umunani kugeza mu kwa karindwi 1991 ukuyemo ukwezi kumwe ko muri 1991 kwa 11 niho honyine atari muri iyo mirimo ukwezi kumwe gusa akaba yarasimbuwe n'undi mukoronere y'ukwezi kumwe gusa ubundi uko yahabaye intambara rwose ishigaje imyaka ibiri ngo ibe yari amaze kumenya u Rwanda neza cyane ubuhamya rero bw'uyu René Garinier rwose reka nzengire icyo mbivugaho kuri iyo tariki ya gatandatu z'ukwa gatanu 1998 ni iki yabwiye iyo komisiyo y'inama y'inteko ishinga amategeko yari iyobowe na perezida witwa Paul Kiresa yababwiye iki rero yarabanje ababwira nyine ukuntu yakoze imirimo inyuranye mu Rwanda guhera 1998 kugeza 1991 akaza ndetse no gushingwa kuba umuyobozi w'iyo operasiyo yo gutabara nyuma yo gusiku y'ubusabe bwa Habyarimana operasiyo yiswe Norwa aza rero kuvuga yuko uko yabigenje ndetse nuko yifashe muri biriya bihe byari ya kinamico ryo itariki ya kane kuva kuri ijoro ry'uwa kane rishyiriho gatanu ukwezi kwa cumi 1990 ibyo byose arabivuga atanga ubwo buhamya avuga ukuntu muri icyo gihe cyose yabaye mu Rwanda cyane cyane by'umwihariko nyuma y'uko FPR DMIT y'u Rwanda tariki ya mbere z'ukwa cumi 1990 noneho ubwo bufatanye ubwo butwererane bwa gisirikare nyine bari bafitanye n'u Faransa ngo habaye ubusabe bukomeye bwa Habyarimana ubwe ngo yahuraga nawe byibuze kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru ati General Habyarimana rwose ngo byibuze kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru barabonanaga akamusaba ibintu binyuranye kubafasha mu byerekeye ubumenyi kubafasha mu byerekeye intwaro bityo rero Sixbert urumva ko biriya Serubuga na bagenzi baririmba avuga ngo yasanze ngo basanze ngo babarusha position abasirikare b'inkotanyi ndetse n'iriya mpfubya bya Imana neretse ivuga ko bari ageri babarushaga mu by'ukuri kumenya iby'intambara no kumenya kurwana ari bivuga nawe ariko wumvise uko ntuza abakerensa avuga nyine ko ngo aribo bari bakomeye nka bya bindi mese wari ni Serubugara urene nyine wari usaziye mu gisirikare anagisazisha tuma kiba immobile kibugara bivuze ubumuga nibuka wa mugani w'abanyarwanda uvuga ngo ikimuga kiri iwabo kiyita rubasha miheto na Serubuga rero yishyutse rubasha miheto ariko mu by'ukuri uyu Colonel Garinier mu buhamya atanga Colonel René Garinier mu buhamya inyatanga aravuga ati iyo tudatabara ingabo z'u Rwanda ziba zaratsinzwe arabyivugira rwose atarye ndimati iyo bataza kudutabaza ngo tunabatabare ati ntabwo bari kumara kabiri badatsinzwe arabyivugira akanavuga ati akanibutsa nyine ko n'ababirigi nabo baje ko nabo baje bagatabara bagafatanya bakakora ibintu bya coordination niyo nyine bya byihuza bikorwa nabo wa France ariko ababirigi bakaza kujya igitutu gikomeye cyane cya opinion yabo cy'abaturage bavuga bati mwikomeza gufasha iyo leta ihungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu ahangaha bari bamaze kubona nyine ibyo uko gufunga ngo kw'ibyitso no kwitwa kwa bamwe ndetse batanaretse n'ababirigi bamwe barimo nk'umubirigikazi ndibuka umugore w'umubirigi wenda waza kwibuka izina rye umudamu nawe bari bogoshe kandi umugabo yari umubirigi nawe ari umubirigikaze ariko nyine ukomoka mu banyarwanda ariko akara n'abatuka cyane avuga ngo naba brute uwo mudamu ngira ngo uraza kwibuka izina rye ryibutse nawe yaragaragaye cyane
iryo zina nange
yaragaragaye ku matere yaragaragaye cyane ku mateleviziyo umudamu wenda tuzaribona izina ntabwo ukuntu tuzaribura avuga ati tekereza ko baba brute tekereza ko abagizi ba nabi nyine aba batindi bafashe bakamfunga bakananyogosha ndi umubirigi ubyo rero birashimangira nyine ibyabaye ku buryo nyine kubera imyifatire y'icyo gisirikare abasirikare babirigi bari batabaye ntibahamaze nuko kwezi bagiye mu by'ukuri bamahamaze igice cy'ukwezi ukwezi kwa cumi kugeze hagati bahise bahava bajya nyine basubira iwabo mu Bubiligi kugira ngo nyine nyine kugira ngo bahoshe iyo nduru y'abaturage bavuze bwa ati iyo ngoma muri umufasha iriho irangiza nyine isura yacu kuko barica baragira n'abaturage uwo mukoronel René Garinier nyine wari umaze ugiye mu Rwanda azi neza ibintu abona na Habyarimana buri gihe aravuga ati muri icyo gihe cyose twari duhari ati ntitwahwemaga de façon constante ati ntitwahwemaga niko abwira iyo nama yo ako kanama nyine iyo commission ya y'inama ishinga amategeko ati muri icyo gihe nyine cyose cy'iyo ntambara ati de façon constante ntitwahwemaga twebwe ubufaransa kumvisha Habyarimana ko agomba kwitonda kuko twari dufite ubwoba ko ubutegetsi bwe bujya muri radicalisation ni ukuvuga ko bujya mu butagondwa kubera ko twabonaga rwose hariho menace z'uko abatutsi nyine harimo rwose bigaragara neza ko abatutsi bashobora kwicwa bikaba bigaragara ku buri kanya ngo la menace de massacre de tutsi qui plane en permanence ati ibyo ati biri mu butumwa nagiye noherereza ubutegetsi bw'u Faransa ati kandi nanjye ubwanjye nk'uhari nahoraga mbyibutsa Habyarimana yuko ubufaransa rwose bwifuza ko Habyarimana akora uko ashoboye kose izo menace uko kuntu nyine abatutsi bo mu Rwanda bahozwa ku nkeke bashobora kwicwa igisaha yariyo yose ko ibyo bintu agomba gukora uko ashoboye kose akabihosha mu yandi magambo hari igitutu cyo kubuza Habyarimana n'ubutegetsi bwe kwica bamwe mu baturage b'igihugu cye avuga nyine ibyo byose rwose akageza aho ngaho akana nyine mbisubiremo akavuga yuko rwose nta gushidikanya iyo ubufaransa butaza gutabara wenda nabo bari ndetse nabo babirigi ko iriya kiya gisirikare cy'u Rwanda kitari kubasha kubyivanamo nagira ngo wenda niba hari cyo wanyongereraho Six Bell ucyongereho noneho nzeshyireho n'ubuhamya bw'umunyarwanda ubuhamya bw'umunyarwanda nawe wabaye mu gisirikare cy'u Rwanda aherutse gutanga ejo bundi rwose niba atari mu kwezi gushize wafata ijambo Six Bell
urakoze cyane
Joseph mbere kugira ngo ufate ijambo aravuga ni no ku miterere y'iki gisirikare aravuga ati rwose ati iki gisirikare cyo mu Rwanda ati igisirikare nyine cya kijyambere cya muri kino gihe ntabwo bari bamenyere kugira igisirikare nyacyo ati igisirikare cyawo cyakozwe nyuma ya independence ati ko mbere ati ababirigi bakoreshaga abanyekongo nyine mu kurinda umutekano w'u Rwanda ati riraho gisirikare kize kugiraho nyine nyuma ya independence ati kiza kwiganzwamo ati muri uko kugabana ubutegetsi mu Rwanda ati igisirikare nyine cyaje kwiganzwamo n'abantu muri Northwest bo mu majyaruguru harabita ngo ni ribariga ashaka kuvuga abakiga ashaka kuvuga ati abakiga réputé farouche n'ukuri abantu farouche ubwo arashakira ikinyarwanda Six Bell niwe wize inyuguti farouche ni abantu
nyine ndibaza ko ubashaka gukora abantu b'inkazi ko ari abantu b'inkazi
b'inkazi nk'inyamaswa z'ishyamba
abantu b'inkazi n'ibikoko muri mu Rwanda kera umuntu nk'uwo yaravuga ngo ni igikoko ngo muramenye mu mwitonde
ni igikoko ni yakuruma ati igisirikare cy'u Rwanda ati bagihaye rebariga n'abakiga ubwashaka kuvuga ati bafite nyine bavugwaho cyane kuba ari abantu farushe b'inkazi b'inyamaswa ati niho nyine bari bafite mu by'ukuri igisirikare mu maboko yabo ati mu gihe abahutu bo muri sud abahutu bo mu majyepfo ati bari bafite ubutegetsi politiki ati mu gihe abatutsi bo bari bafite ubutegetsi bwo mu madini no mu bukungu gusa rero intambara itera abo bariga ku mugani wabo abakiga bari bafite ibyo byose mu by'ukuri bari bafite n'ubwo butegetsi bwa ubutegetsi bwa gisirikare bari babufite bwa ubutegetsi bwa politiki nyine nyuma kudeta bari babufite haba n'ubwo bwa kiliziya nibutse yuko arisheveke bahise bafata rwose mu mezi yakurikiye kudeta bahise bafata uriya arisheveke bamuzamura vuba buriya Musenyeri Nsengiyumva muvana aho yari ari umupadiri usanzwe bamugira arisheveke w'inyundo asimbura bigira umwami baramutumbagiza bamugira arisheveke nako bamugira veke w'inyundo bamutumbagiza ba arisheveke w'ikigali ikigali barahahimba kuko ubundi arisheveshe yari igitarama iyobowe na Musenyeri Perodin noneho barayihavana icyakora bakomeza kwitwa arisheveke ariko w'icyubahiro ariko arisheveke nyawe ari uwo muntu nyine uva mu karere ko mu Rukiga wo muri mu bariga ku mugani wa Colonel Garnier nako nagira ngo nongereho Six Bell ubwo wafata ijambo noneho
urakoze cyane Joseph Ngarambe ndumva kubijyanye n'ubwo buhamya bwa Colonel Garnier ntaza kubitindaho ndumva bivuze bihagije kereka yenda abatwumva nibagira ibibazo babaza tukaba twazabisubiza mu biganiro biri imbere kuko ibi biganiro duteganya kuzabikomeza Nagira ngo yenda ntatinze ndeke tubanze tuze kumva ubwo buhamya wari ufite bw'uwo munyarwanda, kuko ndabona amasaha yacu ariho agenda yigera ya minota twasezeranye. Ariko nagira ngo mbanze mvuga akantu kamwe ko ibyo twasesenguye mu gice cya mbere, mu gice kibanziriza iki ngiki, ni uko twerekanye ko igisirikare cy'u Rwanda cyishwe na Habyarimana ubwe, kubwe ariwe wari warakijambije, ku buryo rero kugitegaho ibitangaza kandi cyarangiritse gicumbagira ari ikimuga ntabwo byashobokaga. Igisirikare niba gifite uburwayi guhera mu mutwe kugera mu mashami nk'uko Majoro Emmanuel Neretse abivuga mu gitabo cy'inyine yerekana yuko abantu bari baragiye mu myanya bakayisinziriramo, mbese bakibagirwa mu by'ukuri ibyo bagomba gukora, nubwo abivuga mu yandi magambo ariko ni icyo ngicyo aganishaho. Birumvikana ko icyo gisirikare kugishyira mu ntambara ari ukugihemukira. Ni gute rero impfubyi za Habyarimana zibeshya ko inzira bwoba zazize amashyaka atavuga rumwe na Emirene DCDR, kandi ayo mashyaka yaragiyeho icyo gisirikare mu by'ukuri gifite nyine intambara yari yaratangiye, ibyinshi byari byarangiritse ku buryo mu by'ukuri amakosa akomeye yari yarakozwe mu ntangiriro muri kwa guhuzagurika no muri biriya bya mu bikorwa by'ubugome tuza kuvugaho, ayo makosa ubwayo yari yarazanye imungu ikomeye cyane yagombaga gutuma mu by'ukuri intambara ihindura isura, intambara mbese ayo makosa yari yarateye intege nkeya igisirikare cyari mu Rwanda, igisirikare cyitwaga nyine inzirabwoba XFAR. Ni gute rero harenganywa abishwe ibyitso kandi nyine nabyo twari kubiganaho muri iki kiganiro, sinzi niba tuza kubona umwanya, kandi ibyo byitso nk'uko nigeze kubivuga mbere nka 99% nta nubwo bari barigeze bumva inkotanyi mu buzima bwabo, ariko bafatwa mu byitso. Ibyo nabyo twari kuza kubigeraho. Nagira ngo wenda twumve ako ubwo buhamya wari waduteguriye, nitubona umwanya ubwo turakomeza tuganire ku bindi twari twateganije. Urakoze.
Urakoze cyane Six Bell, urakoze cyane kwibutsa by'umwihariko ko ayo mashyaka nyine ya opposition mbeshyerwa yari atarajyaho muri icyo gihe cyose bariho bakoreye amahano, nk'uko tuzabibona banica n'abaturage, nk'uko tuzanabibona ayo mashyaka yari atarajyaho, kuko amashyaka yagiyeho niba nibuka neza guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwa karindwi, azwi akomeye cyane kuva mu kwa gatatu kugeza mu kwa karindwi 1991. Ibi byose byariho biba mu by'ukuri ayo mashyaka atariho. Reka twumve ubuhamya bw'uyu musirikare mutoya yari umujandarume w'umunyarwanda yitwa Asumani. Ni ubuhamya yatanze kuri Radio Umubavu TV, abantu bose bajya kubwirebera. Yabutanze ejo bundi ku itariki ya 19 z'ukwa kabiri 2021, nta n'ukwezi kurashira. Yitwa Asumani niyo nambaza. Avuga nyine ukuntu igisirikare no cyari giteye, ukuntu nyine nawe yamerewe nawe muri icyo gisirikare kubera aho yaturukaga, ukuntu hari ivangura rikomeye cyane muri icyo gisirikare cya FAR. Arabivugira kuri mikoro y'umunyamakuru Theoneste Nsengimana, nyine umuyobozi w'igitangazamakuru Umubavu. Reka twumve rero Asumani niyo nambaza, nawe usigare umunyamakuru uko abivuga.
Yari arimo rwose. None se buse nkubwire ngo uraza kumbwira ngo none se wowe wakigiyemo ute? Nanjye sinabikubwira. Ariko ndagira ngo umenyeshe ko ninjira mu gisirikare mu 85. Wenda sinakubwiye aho nkomoka. Nkomoka mu cyahoze ari komine Kayenzi, yari prefecture ya Gitarama, ubu ni akarere ka Kamonyi. Ubu ni umurenge wa Kayenzi, ni akagari ka Bugarama, ni umurenge wa Buhurura. Ni umudugudu wa Buhurura. Icyo gihe rero byari bikomeye cyane. Abantu rwose wenda nari banahereye kugushimira ko wifuje ko tujyana iki kiganiro. Hari ibyo abantu benshi batari bazi bari bumenyereye kuri iyi mikoro cyangwa kuri iyi kamera, ari abubu, ari abo mu gihe gishize, ari nabo mu gihe kiri imbere. Impamvu mbivuze ni uko njya mbona abantu bajya hariya bakavuga ariko rimwe na rimwe bakavuga ibyo bazi n'ibyo batazi twabaye mu bihe bikomeye twabaye mu buzima bubi muri ibyo by'igisirikari wambaza uti se wakinjiye mu gutse byagenze gute byari ibintu bikomeye cyane ariko imana yibishatse irakurinda ikakuyobora ikagucira inzira uturashaka kuvuga iki kiriya gihe igihumbi 1985 Gisenyi prefetura ya Gisenyi prefetura ya Ruhengeri prefetura ya Byumba ndavuga ngo Gisenyi byari kuri 95% Ruhengeri byari 45% Byumba byari 75% Gitarama 15% uti kubera iki ndibuka ko ninjira mu gisirikare prefetura ya Gitarama yose amakomine 17 yarayigize abasirikare muri promotion yacu bari 17 mu makomine yose ya prefetura ya Gitarama sinzi niba urimo kubyumva amakomine 17 si ngombwa ko nyasubiramo ariko ndayazi mu gihe komine Karago imwe mu makomine yaragize prefetura ya Gisenyi mu gihe prefetura ya Gitarama yose mu makomine 17 hinjiye cyangwa hemerewe kujya mu gisirikari abantu 17 komine Karago ubwazi yari ifite abantu 49 yari ifite abantu 49 ubwo ninjya muri za Mutura Kanama Kayove n'izindi ubwo urumva babaga ari nka 100 no kugira ngo abantu bajye bamenya ibyo twanyuzemo amateka twanyuzemo
uvuga ngo ibyo byo nta nubwo byari binashingiye ku tube turetse kujya ku bwoko icyo gihe turebe ku turere ni ukuvuga ngo ku turere naho by'ubwabyo bitanashingiye no ku bwoko byabaga bishingiye no ku turere byabaga harimo amacakubiri
cyane rwose cyane kabisa ku turere Nduga Kiga ariko wongereho ngo noneho dukomereze ku bwoko nabitiranwaga n'ubwoko ubwo nibandire abatutsi n'abasilamu ndabivuga nk'umusilamu
urumva rero six bere amasaha nyine tujyanye muri rwa rwego rwo kugira ngo tujye dukora ibiganiro bigufi twari tutaragera mu kuvuga birambuye ku bugome icyo gisirikare nyine cya Habyarimana niko bimeze niko na Serubuga yabiririmbaga na bagenzi be ati ingabo zawe turagushyigikiye nk'uko twabyumvise muri iyo ndirimbo twari tutaragera ukuntu rugikubita ku ikubitiro icyo gisirikare cyakoze ibikorwa by'ubugome ndetse n'uriya mukoroneri nyine René Garnier nyine wari waje kudutabara nawe yarako yari hasanzwe yashinzwe imirimo yo kuyobora ingabo z'Ubufaransa aho yavuga ati hahoragaho menace buri gihe yo kwica abatutsi noneho ati ndetse rwose inyuma kuko hari ubuhamya nyine harabivuga ko nyuma aho ababiryo baboneye nyine ubwo bugome bwakorerwaga bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse na hamwe na hamwe abo mu bwoko nako bo mu majyepfo y'igihugu ababiryo bakushinguye mwaka wa karenge wa Faransa bagasigara barwaza mu gicero cya gatandatu nagira ngo six berry tu ufata ijambo ugira icyo uvuga nyine kuri ubwo buhamya bw'uwo mu Nyarwanda asumani niyo nambaza uvuga nyine ibintu yarazi neza noneho dusoze igice cya gatandatu tuzabareho dukomeza tureba neza iby'ubwo bugome bwo mu ikubitiro bugome bwakorewe bamwe mu banyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi n'abakomoka mu majyepfo ibyaje guhumanya ubumwe bw'abanyarwanda bikangiza n'isura y'u Rwanda mu mahanga ubwo kizaba igice cya gatandatu six bari ijambo ni ryawe
urakoze cyane mu by'ukuri kubera ko iminota yadushiranye ubu buhamya bwa Sumani Simbutindaho cyane cyane ko yerekana ikibazo cy'ivangura ryari mu gisirikari cyari mu gisirikare cyari mu Rwanda muri mbere ya FPR Inkotanyi. Ndumva isesengura atanga nyine n'ubuhamya bw'umuntu wabaye mu gisirikare ko kubizi, kandi tuzabigarukaho twerekana mu by'ukuri dutanga n'ubundi buhamya bwinshi bwerekana ko icyo gisirikare cyarimo ibice byinshi. Ariko nk'uko twari twavuze nyine ko tuza kuganira ku rugomo rwabaye kuva intambara yatangira, nta mwanya tubibona uyu munsi, tuzabikora mu biganiro biri imbere. Nagira ngo yenda muri make mvuge ko urwo rugomo rwakorewe abasivili n'abasirikare, haba mu turere tw'imirwano, mu nzira abasirikare banyuragamo, cyangwa no mu mijyi, cyane cyane mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi hirya no hino mu Rwanda, aho ibikorwa byo kwica, gukubita, kwiba, gufata ku ngufu no gufunga abantu ikivunge byaranze nyine urwo rugomo rwahise rutangirana n'intambara. Nagira ngo yena nsozereze ku kantu kamwe ntiriwe njya nyine, hafashwe abantu nk'ibihumbi munani, tuzabigarukaho, abiswe ibyitso by'Inkotanyi icyo gihe. Mu by'ukuri abantu baravuga bati ariko abo bantu ibihumbi umunani byafashwe bite? Ese abo bantu bari ku malisiti yari asanzwe ahari, cyangwa ni abantu bagiye bafatwa ikivunge nta lisiti bagendera ku? Lisite zari zihari zakoreshejwe bafata abo bantu, ndetse n'uwitwaga icyitso cyangwa umwanzi w'igihugu yarazwi nk'uko byigishwaga mu gisirikare. Ibyo nabyo twazabigeraho mu minsi iri imbere. Ariko nagira mvuga akantu rwose nabonye mu rubanza rwa Bagosora, Theoneste Bagosora, aho bamubaje batariko bati mu ijoro ry'uwa kane ushyira uwa gatanu ukwakira muri 90, kuko biriya byabaye n'ikinamico cyangwa kuko ni ikibazo kuko Inkotanyi zari zateye mu mujyi wa Kigali. Ibyo biri nyine, ibyo ngibyo nyine yaravuze ngo, yarasubije ngo ni ukuri byarabaye kuko umujyi wagombaga guterwa, byari byateguwe. Yerekana yuko yenda twazabigarukaho dufite umwanya uhagije, yerekana yuko we nk'aho yayoboraga ko hari abasirikare ubwe yafashe, ngo abo basirikare bakaba bararasaga mu kigo cya Kanombe, nyine akavuga yuko we ubwe umusirikare we nyine ngo wari ufite ikibunda kinini cyane, ngo yari yagishije nyine cyari ku kibuga cy'indege cya Kanombe, ngo aragihindukiza arasa mu kigo. Akavuga ko hari n'abandi basirikare hirya no hino mu gihugu bagiye bafatwa ngo kubera yuko ngo imbunda bazihindukije ngo bakarasa mu buyobozi bw'ingabo aho kurasa nyine umwanzi. Ati icyo ni kimwe mu byerekana yuko ngo ingabo nyine zarimo ibice, kandi ko ngo umwanzi yari yarahaye amabwiriza bamwe mu ngabo amabwiriza yo kugira ngo barase abandi cyangwa bateshe na morali ingabo. Ndagira ngo no kubitindaho, ndizera ko ubutaha tuzabyibuka yenda tukabiganiraho bihagije, kugira ngo twerekane mu by'ukuri ukuntu aya makinamico yasasiraga nyine ubugome bukomeye cyane, kandi ndetse ugasanga n'ababukoze kugeza n'ubu bakomeza gutsimbarara bavuga bati twari mu kuri, byari ngombwa ko tubikora. Ngusubije ijambo Joseph Ngarambe, ubwo
ndagushimiye cyane ko tuzabivuga mu kiganiro gitaha, ubuzihutazwa ry'abasirikare, bamwe mu basirikare bo mu ngabo z'u Rwanda nk'uko tuzabibona, ubugahutazwa ry'abaturage, harimo abaturage bishwe muri koko muri kariya kare kabwerwaga mu mirwano, by'umwihariko mu bwoko bw'abatutsi b'abahima barishwe cyane ku bwinshi nk'uko James Gasana abiukomokezo zabyumva bivuga. Hari abatutsi nabo bishwe mu karere Habyarimana akomokamo, abantu bavuze kiya gisirikare cy'Ikarago, twibutse ko ari komine nyine kiriya hari ya nyine havaga benshi cyane ku nkukuru ya Sumani, niyo namba zayo bivuze. Karago ni komine ya Habyarimana, yibagiwe n'indi bizituranye yagiciye nyine ya Karago, yo bavuga bavuga Karago giciye nyine mu Bushiru, yibagiwe ni yagiciye na komine giciye ya ba Lorance Rubuga na bariya barimo Habyarimana. Nibutse ko muri ako karere rero
kabo rwose katari kure intambara igitera muri komine Kibirira sikure muri superfete ya Ngororero kuva ku itariki ya 11 kugeza ku ya 13 1990 abaturage b'abatutsi baturage basanzwe bagera kuri 350 barishwe bitwa nabi baratemagurwa baratwikwa abagore abana abana abagore abana n'abagabo n'abasaza iyo tsemba bwoko rya mbere ryatangiye nyine rugikubita intambara igitera nyine bikaba ari bimwe byatumye ababirigi bikuremo akabo karenge ndetse n'abafaransa bagasigara bavuga ati nyabuna mureke kudusebya mureke kudukoza isoni mwifate neza nk'ukuri ya Colonel Garnier nyine wari uyoboye operation Nurwa yavuga ati sinasibaga de façon constante kubyibutsa Habyarimana shuti we mwarimu duteze amatwi reka nyine igihe kiratujyanye tube ducumbikiye ikiganiro hano nibutse ko kino cyari igice cy'agakiganiro twise gutsindwa kw'inzira bwoba XFAR bikomeje kutavugaho rumwe cyane cyane n'abagerageza kugurika amateka nyine tukaba dushinzwe gushyira ukuri ahagaragara mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixbel Musanga Mfura rero nshuti naho utaha rwose mu ntangiriro cy'icyumweru gitaha tuzakomeza kino kiganiro kuko ubwiyunge bw'abanyarwanda kugarura u Rwanda mu murongo utuma abaturage bose barwiyumvamo bakabaho mu mahoro bizanyura mu kuvugisha ukuri.
Go in the